njagala nemutima gwange kankome kugwe mpumule wandi kyusize ebyambalo n'okyusa lingatto oba nondaga ekyakunyisa n'otakyusa mukunjagala
www.mp3ugandanmusic.com